Blog Talk Radio.
Kunziba radio temeno ngiye kubasuhuza kandi mbahikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ni ku itariki ya 29 ukwezi kwa kane umwaka wa 2021 muri kumwe na Ngetero Ishimwe Jean Paul mu kiganiro cyanyu uyu munsi mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru. Rero ikiganiro cyacu mu kanya kiraba gitangiye. Ba radio tena jumuiya kwa bakunzi b'ikiganiro uyu munsi reka nongere mbahikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba ndetse mbashimira kuba mwaje kwifatanya natwe kuri uyu mugoroba. Nkuko narimbabwiye rero ikiganiro n'uyu munsi reka mbabwire zimwe mu ngingo nyamukuru ziribe zigize iki kiganiro intambara mu majyepfo ya Kivu Sud Kivu aho Kagame akomeje n'ingabo ze bakomeje kugira gushyiramo ukuguru kubera ko bashaka gukora ibyo bise occupying cyangwa se occupation y'iriya territoire mbere yuko abarundi cyangwa se ingabo z'u Burundi zazaza muri za operation zigamije muri ziriya operation zitegamije kwirukana imitwe yitwaje intwaro iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Est ya Kongo ubwo harimo nyine na Sud Kivu. Ubwo rero muri izo ntambara nshyashya zikaba zatumye abanyamurenge benshi bava mu byabo bahunga iyo ntambara turaza kumva amwe mu maudio y'abakongomani nubwo ari mu rurimi rw'amahanga turababwira mu nshamake icyo barimo kubivugaho ariko icyo tuzi tunakonfirma n'uruhare rwa Kagame na leta ye cyangwa se n'ingabo ze muri kariya gace ka Sud aho bashaka kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro muri kariya gace kugira ngo bakore occupation ngo mu rwego rwo gutanguranwa na leta y'u Burundi. Muyandi makuru tubuze kuganira uyu munsi turagaruka kuri risiragizwa rya buri munsi cyangwa se rya buri gihe ya Adeline Rwigara muri RIB. Ese mu by'ukuri impamvu akomeza kujya kwitaba muri RIB byaba hari ishingiro bifite? Ese leta yabifite ibirego cyangwa ibyaha koko, cyangwa se ni harassment, ni itotezwa bagamije gukora nk'uko rimaze igihe rikorerwa cyangwa se ryahereye kera rikorerwa uriya muryango? Ndaza kugaruka ku bantu bitwa ko bafatanywe na Kizito Mihigo. Kizito Mihigo, Imana imuhe iruhuko ryiza. Kizito ubwo yavugaga ko yaratorotse, nyuma bakavuga ko yafatanywe n'abandi bantu bagera kuri babiri. Abo bantu uyu munsi baberekanye nako bavuze ko bemeye ibyaha, bemeye ibyo baregwa. Mubyibuke ko hashize umwaka n'amezi, umwaka n'imisago, Kizito yishwe muri gereza za Kigali. Abo bantu bitwa ko ari abafatanyacyaha, ntabwo ari imasaha 48 nk'uko Constitution yabo ibivuga, ntabwo ari iminsi, nta nubwo ari n'amezi, umwaka n'amezi n'imisago nibwo bavuze ko ngo abo bantu bemeye icyaha. Ntabwo ntabwo nshobora kuvuga ngo hari umuntu ushobora kumenya icyo iyi procedure cyangwa se izi technique cyangwa se iyi strategy ngo yabigamije. Ariko Leta y'u Rwanda nta soni, nta kintu yasize kijyanye n'ikimwaro yakuyeho agahu. Ntabwo igira ikimwaro, biriya bintu ntabwo numva ukuntu unabyandika no mu itangazamakuru cyangwa ukabyandikisha nyuma y'umwaka n'igice. Ambasade y'u Rwanda muri Etazi, ndabizi ko mwabyumvise ku yandi maradiyo cyangwa se ku rindi itangazamakuru, ariko amakuru mfite ni uko uyu munsi nako muri ino minsi iperereza nyaryo atari ukwamagana gusa rimeze rigeze kure rijyanye n'imyitwarire ya ambasade y'u Rwanda muri Amerika. Inzego z'umutekano ikibazo ziragifata au sérieux, ntabwo ari bya bindi bisanzwe bimenyereye ko, ariko nta nubwo nanavuga ko ari ubwa mbere. Gacinya majoro Gacinya atari aba general de brigade, ubu ngubu ni general mu Rwanda, yigeze kuba abanza ari wabaye attaché militaire wa mbere ahangaha muri Amerika, yirukanwa ahangaha kubera iyo myitwarire nk'iri ya Charles Nageruka ndetse na Nyakarundi. Imyitwarire ye yahawe za remarque inshuro nyinshi. Uyu munsi Charles Ntageruka nawe ateje ibibazo ambasade y'u Rwanda. Ibyo gihe mu gihe ibyo ngibyo biba, ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yagiranye inama n'abaperezida bo muri Afurika. Ariko amakuru dufite kuva i Kigali ni uko Kagame ngo ahekenye amenyo cyangwa se ababajwe no kuba ataragaragaye muri iyo nama. Ntabwo nzi impamvu ashaka kugaragaramo, cyakora abagaragayemo si benshi. Perezida wa Kenya yagaragayemo, wa Niger na Nigeria nibo bariho baganira kuri Zoom, bavuga ku bijyanye n'umutekano, bavuga kuri COVID na economy. Kagame akaba atumva ukuntu bavuga umutekano batamuvuze. Ariko iki ni ikimenyetso cy'uko atangiye kuba irrelevant mu karere. Ndabizi ko benshi bavuga bati byaratinze, ariko biriho biragenda bifata isura. Kagame yari igitangaza, nta nama na zimwe atajyagamo. Uyu munsi yes ajya mu zindi za UN, ibyo bya broadband n'ibindi, ariko kumva bamuhambahamagara bariya abaperezida bo muri East Africa, nibamushake na busa, nibamuvugishe, bavuga ku mutekano. Afite abasirikare benshi bari deployed mu bice bitandukanye bya UN, haba no muri Central Africa isigaye igezweho muri iki gihe. Ibi ni ibikwereka nyine urwego asigayeho cyangwa se ku bintu biriho bifata, nibura isura twakabaye twarifuje ko byaba byarafashe kuva kera. Abanyururu baraswa. Izi nkuru zimwe ndimo kuvuga ntabwo nzigarukaho. Kumva barasa abanyururu ngo bari bagiye gutoroka ngo bari bagiye kubaha amazi barangije ngo basunika umupolisi hanyuma ngo barirukanka baza kubarasa namwe muzi ko zigereza zubatse ntabwo ari kasho za polisi ni gereza ya Kirehe yarifungiyemo abantu bagera kuri 50 ariko kumva ngo muri gereza abantu ngo basunitse umupolisi barirukanka ntibanavuga ko yenda ubwo bamurushije imbaraga bamwambuye n'imbunda barirukanka ngo barangije ngo barasa mu kirere ngo bahagarare ngo ntibahagarara bageze aho ngo barabarasa aba ni abantu ni story iyo nibyo bashaka ko byandika mu itangazamakuru nibyo bashaka ko bivugwa ku buryo umukuru wa polisi we yafashe n'ijambo akavuga ati ndagira ngo mbabwire ngo n'abandi bantu bashobora gufungwa mwumve muri ayo magambo ngo n'abandi bashobora gufungwa muri bakajyanwa muri polisi haba muri kasho za polisi haba muri gereza zisanzwe ngo be kuzishyira mu kaga n'abashobora gufungwa ntabwo yavuze bari cyose muri gereza niba banumva na radio cyangwa se niba ari message y'abantu nyine bateganya simbizi icyo bashaka kuvuga ariko uwafata story yuko bari abantu barashwe bahunga nuko koko waba ufitiye icyizere iriya leta nibyo bavuga byose ukabubyemera ya ni assassination and execution ni ukurasa abantu kubera ko bashaka kubica ku mpamvu yenda tutazi icyo tubona nuko babaye executed barashwe baricwa story zindi bakoze nizo leta y'u Rwanda ishaka gushyira hanze ngo bari ko yandikwa ari kwivugwa ibyo ntabwo twebwe dushobora kubivuga muri ubwo buryo bashaka kubivuga n'abantu bishwe ndetse bakwiriye gukurikirana ndagaruka kandi ku nkuru nako sinyigarukaho inkuru ya mushiki wabo ariko sinyitindaho ndaza kuyivuga nsoza aho batangiye kumukorera ubugenzuzi ariko ubugenzuzi bw'itangazamakuru kuko yabimye access nta mibare ntabwo abereka uburyo ibintu byo muri francophone bikoreshwa ariko itangazamakuru ryakoze investigation yaryo Libération yasohoye ikinyamakuru ya article ivuga uburyo bavuze ko bazajya baba transparent bakerekana imikoreshereze y'amafaranga ariko ko bashize umwaka wose nta na kimwe berekana ariko ahubwo mu byo babonye basanga harimo isesagura ry'amafaranga rikozwe na mushiki wabo ubwe ndetse n'umuasista we ngo bita omniprésent ngo kubera ko ahantu hose abari iyo ni agabyiniro bamuhaye ahantu hose mushiki wabo ari ngo bahari mwege twege turabizi twaranabivuze muri ibi biganiro byacu bajya kujyayo ko ari maneko bamuhaye ubu ni reporting buri kintu cyose uwo nawe bakavuga ko yangiza amafaranga yakubye inshuro ebyiri spending amafaranga yakoreshwaga ari ayo kurya kugenda mu ngendo ngo za first class n'ibindi n'amaresitora ibintu bakoze bisa nabo bagaragaza ko harimo isesagura ry'umutungo ritari ngombwa rikorwa na mushiki wabo ndetse na Désiré Nyaruhirira iyo nkuru iri muri Libération bazashobora kuyisoma mushobora kuyisoma ariko biragaragara ko yatangiye gukora scrutiny yenda mu minsi iri imbere bazashobora gukora ibirambwe nk'uko babivuze ko bazakora bazerekana imikoreshereze y'ayo mafaranga ariko ikinyamakuru cyagenda kivuga kiti aba bantu nta nubwo mu Rwanda byaba binakwiriye nta nubwo byumvikana ngo uretse gusa gupromotinga francophone muri Afurika kubona baraciye igifaransa kitakiri nyambere mu Rwanda droit de l'homme ari ikibazo mu Rwanda bakarenga bakabaha iyo ntebe ariko uyu munsi umukuru wa OIF bavuga uhembwa hafi ibihumbi 500 by'amadolari bavuze ko ari twasaka birenga 300 by'amayeho ariko none batangiye kumwibazaho ku bintu by'imikoreshereze y'umutungo ibyo rero bikaba atari icyo bigamije gusa ahubwo bigaragara ko n'abantu bagiye begura abegujwe bagiye bagarukaho kenshi ibiyenda bizagaruka muri evaluation y'imyitwarire ya mushiki wabo na n'u Rwanda muri rusange ibi sinzi ko nabitindaho ariko bavuze ko imikoreshereze y'amafaranga yiyongereho 54% ibyo bavuze kumye kuri za expenses zikorwa na Désiré urumva rero mu myaka kandi ahangaha ni kuva muri 2018 biteye kwibaza ariko nyine kuri twebwe nk'abanyarwanda nta gitangaza kirimo ariko u Faransa nabo yenda buneho bushobora kuba busobanukiwa neza na nibwo bushobora kuba busobanukirwa neza n'uwo badiringa nawe uwariwe reka nongere ngaruke ku bintu leta y'u Rwanda cyangwa se inkuru zagiye zisohoka n'abavuga ku runana nyarwanda ruharanira impinduka aho bavuga yuko ngo harimo abantu bari ngo bavuze ko bafatanya ngo n'ubugande ngo muri gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo harimo ngo rudu runana ngo amasezerano y'urudu runana ariko ibi bikaba bije bikurikira inyandiko nyinshi cyane zimaze iminsi zandikwa mu Rwanda zisa naho zigamije gutunga urutoki Perezida Museveni ariko kuri ibi ndaza gusaba ko ashire kamana akaba ari chef wa communication y'urunana arke urunana nyarwanda ruharanira impinduka ndetse akaba ari n'umuvugizi w'urunana aze kugira commentaire abikoraho mu kanya katarambiranye naje kuganira kandi uyu munsi na Pasteur Habimana Jean Claude kuri reaction ya fungwa ry'aba general n'abademobe n'imitwarire cyangwa se ukuntu abantu b'inkera gutabara bafashwe mu Rwanda turaza kumwumva muri ikiganiro ntabatindiye rero reka mpe ikaze bwana Ashire Kamara numve ko tumufite muri studio noneho ikiganiro cyacu duhite tugitangira muri izo ngingo nyamukuru nababwiye Ashire Kamara niba unyumva nguhaye ikaze muri ikiganiro uyu munsi niba unyumva nagusaba kugira ngo ubanze ugire amagambo make uvuga gusa kugira ngo ube ko mikoro imeze neza noneho dutangire nkubaza bimwe mu byo nari maze kuvuga muri introduction cyangwa se mu iriburiro ry'ikiganiro
ndakumva neza Jean Paul ndagushimira kuba wantumiye muri iki kiganiro ndasuhuza n'abanyarwanda bose by'umwihariko abakunzi ba radio Iteme ndetse n'abanyamuryango b'urunana nyarwanda rurandira impinduka ARC ubwo twakomeza ikiganiro
urakoze cyane Ashire ndagira ngo ndetse mbere y'uko njya muri genda muri ziriya ngingo navuze mpere kuri iyi ngingo nari nshorejeho ye ikinyamakuru cyanditse kivuga ko urunana nyarwanda ruharanira impinduka ARC ubereye umuvugizi ko ngo hari ibiganiro mufitanye na Rudi urunana ndetse ngo bibera mu gihugu cya Uganda ntibanatinya no kuvuga ko ngo igihugu cya Uganda nacyo ubwacyo kibifitemo ukuboko ibyo ariko bikaza bikurikira inyandiko zimwe zagiye zisohoka mu binyamakuru nk'igihe bivuga ngo Museveni ngo yirengagije ngo yanze gufata gutabara abanyarwanda bakavuga ko ngo hari ibindi bisebanya byinshi cyane by'ibinyamakuru hari ndetse n'umuntu wanyandikiye umukunzi w'ibiganiro byacu yahise anyandikira arambwira ati se aba bantu bibagirwa izindi nkuru ziri mu binyamakuru byabo aho bagendaga bamuha umudari cyangwa se imidari bamushimira bamuhamagaye bakamushimira imbere y'abanyarwanda bose kuri televiziyo na radio bavuga ko yakoze ibitangaza ari babafashije none uyu munsi bati yarabirengagije ibi bintu wowe umaze kubibona ndetse nk'urunana wowe uratekereza ko byaba bigamije iki Ashire Kamana reka abariyo duheraho mu kamagambo magufi cyane noneho tujye ku zindi ngingo
urakoze cyane Jean Paul ndagira ngo iyi nkuru nta nubwo twanayitindaho cyane kuko umuntu agiye afata umwanya cyangwa se agaha agaciro ibintu iriya leta ya Kigali yandikisha mu banyamakuru cyangwa se no mu nzego z'umutekano zayo ni ibintu twaba turimo gutaho n'umwanya ariko icyo twavuga cyangwa twakwibutsa abanyarwanda ni ukongera kwibuka umubano w'u Rwanda n'Ubugande ukuntu u Rwanda rwagiye ruhungabanya hashize imyaka myinshi cyane ngira ngo muzi abantu bagiye babura ubuzima muri kiriya gihugu abashimutiweyo ndetse n'ibindi bikorwa byose byagiye biba ubona ko igihugu bagihungabanya cyangwa se bagishyiramo umutekano mukeya kandi bikozwe n'inzego z'umutekano za Kigali za leta ya Kigali ibi rero ntago ibyo banditse uyu munsi ntago bitandukanye n'ibyo bagiye bakora n'ubushize ni ibintu bigamije gukomeza gushotorana, ni ibintu bigamije gukomeza guharabikana no kwerekana ko Perezida Museveni cyangwa se igihugu cy'u Buganda atari igihugu cy'inshuti y'u Rwanda cyangwa y'Abanyarwanda, ndetse twanabihuza na ziriya nyandiko zasohotse nduga mu kinyamakuru Igihe n'ibindi binyamakuru aho byavuze ko Perezida Museveni ngo atigeze afasha Inkotanyi. Ibi tukaba tuzi ko ari ibinyoma, nk'uko wari ubivuze mu kanya. Inshuro nyinshi Perezida Museveni yagiye agera mu Rwanda yakomewe amashyi n'abaturage kandi anakomerwa amashyi na bariya bategetsi bayoboye FPR. Iki kandi nanone twagifata nk'ubwoba. Ni ubwoba twafata nka bya bindi dukunze kuvuga ngo umwera uturuka ibukuru. Ni ubwoba kuko aho umukuru w'igihugu yikanga ikintu cyose, n'abantu bose usanga babonamo abanzi, cyangwa n'ibihugu baturanye ukabona ko ayibonamo abanzi. Nibutse abadukurikiye yuko ejo bundi nta gihe gishize kinini igihe yari agiye gutanga amapeti ku basirikare ngo bari bashoje amahugurwa, yarongeye nyuma y'imyaka 27 cyangwa se tuvuge imyaka 31 asa nk'uri mu buyobozi cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda. Yarongeye avuga ibijyanye n'intambara, asa nk'ubwira abantu ngo nimwongere ngo nihagira abantu batera u Rwanda cyangwa se baruvogera ngo hari ikiguzi ngo kizaba. Mbese uyu muperezida n'inzego ze, uyu muperezida uko akora uko atekereza, ubona ko n'inzego ziri muri kiriya gihugu cyane cyane izishinzwe umutekano, ariko tubona ko zashinzwe ihungabanya ry'Abanyarwanda, ubona ko bakora kimwe, ubona ko icyo bagamije ari uguhoza Abanyarwanda mu gihirahiro, icyo bagamije ni uguhora bafashe ku cyo twakwita ngo feri, bikanga abanzi aho babonye hose. Ubwo rero icyo nabwira Abanyarwanda by'umwihariko abanyamuryango b'urunana nyarwanda ruranira impinduka, nuko aya makuru ari ibinyoma byuzuye aturuka i Kigali mu gushaka gukomeza guhungabanya cyangwa se mu gushaka kwerekana ko igihugu cy'u Bugande na perezida wacyo atari inshuti z'Abanyarwanda. Ndumva aribyo nyine nabasubije Jean Paul. Murakoze.
Urakoze cyane Ashiri. Ndagira ngo mpite yenda nta nubwo ndi nshaka nabwo kuza kubitindaho cyane, kuko ni evenema cyangwa se ni byabaye uyu munsi. Uyu munsi mu Rwanda gahunda ya Adeline Rwigara yo kwitaba RIB, uyu munsi akaba makuru dufite nuko naho yari yongeye nk'uko yari bari babimusezeraniye cyangwa se bari bamubwiye ko agomba kujya muri RIB. Ntabwo nzi no ku na RIB yenda kubivuga niba cyangwa se guhamagara kumuhamagara ngo akomeze kumaza ibibazo ari uko ifite yumva ifite case cyangwa yaba ifite urubanza ikurikiranye, uretse gusa kuba yenda nige nahoze mvuga nti nibangura inzira se bafite impamvu babumva bashobora kuba basa nkaho bavuga bati yenda hari ibintu yavuze nituramuka tutagize terekanya amakonvokasiyo, yenda hari se bazavuga ko ntacyo twakoze se mwabikoze hiki. Ntabwo nabwo ubwabyo nge nshobora gusobanukirwa no kuvuga ngo abantu bashobora kujya ahantu batatumiwe cyangwa se bashobora kumva ibintu baguye ahantu bidafite ikintu na kimwe RIB ubundi n'abagenzacyaha n'abantu bashobora kuba bakurikirana bakora za investigation ariko zo kubuza icyaha gukorwa kugira ngo hataba crime cyangwa se bagomba kuba bariho baba preventing cyangwa se bashaka gukumira ibintu mu cyongereza bita deterrence, gukumira icyaha kitaraba cyangwa se kuba bafite investigation barimo gukora ku kintu runaka. Ntabwo ari abantu bashobora kujya kumva ibiganiro by'abantu cyangwa se avisa abantu opinions z'abantu statements z'abantu ubundi ntabwo ari yo role ya RIB. Ntabwo ubundi yari yo role ya RIB. Umuntu ashobora kuvuga ibintu ashatse byaba bitakunejeje cyangwa se bikunejeje cyangwa se bikugira uncomfortable ntabwo urwego rufite inshingano nkaziriya urwego ruhembwa n'abaturage rujya kwirirwa ruta igihe rujya gusiragiza abantu abanyarwanda mu bintu bazi ko batariho bakumira crime batariho bakora investigation y'ikintu runaka icyaha runaka gusa kugira ngo berekane ko bashobora kubikora gusa anyways ashire yewe kuri ibi ntabwo njya nibitindaho rib nagiye numva ukuntu ihamagara abantu nka bakarasira ingabirese abandi bantu bose bajye bakavuga bati twahamagawe nta kintu nacyo karasira we yaravuze ati ibyo bambwiye hari ibintu bimwe nabujijwe kuzongera kuvuga ariko ikintu kimbabaza ni ukumva urwo rwego rushobora gukomeza kuba urw'amenyo kwiha urw'amenyo bafite abantu bafite biro bafite izo offices babahaye zifasha resources zo kubafasha gukora akazi bakavuga bati umuntu niba yavuze ibintu bitatunejeje cyangwa se batekereza ko biri sensitive cyane ku mukuru w'igihugu cyangwa se umuryango wa perezida w'igihugu tugomba natwe kurushanwa tugomba guhamagara tukajyayo kugira ngo batavuga ngo ngo turarebera gusa biriya bintu njye mbona harimo ubujiji bwo kudasobanukirwa n'inzego za leta n'akazi bakora ubwako ndetse no gusuzuguza inzego bashinzwe kuko muri rwa Rwanda ibyaha si uko bibuze ibintu bikwiye gukumirwa ni byinshi cyane ibintu bikwiye gukurikiranwa birahari ariko kujya kumva statement ngo wumvise kuri YouTube ibintu nabivuze kenshi reka mbirekeraho ariko uyu munsi niyo evenema yariye nayo iri mu byabaye uyu munsi hariya mu Rwanda bibabaje cyane kuko famiye ya Rwigara nibaza ko iyi leta nayo yarasaze ku rundi ruhande yarikwiriye kuvuga uti nyagasa nudufashije iyi ka ya Rwigara yarikwiye kujya ku ruhande ariko uyu munsi nibo bakomeza kuyigarura bazi neza ko muri investigation bakabi bakora hagombye kuba harimo iy'urupfu rwa Rwigara ashire ngusubije ijambo niba nawe ufite commentaire kuri iki kintu hanyuma nacyo tukakivaho
yego urakoze cyane Jean Paul mu by'ukuri hari ibintu nshaka kuvuga ariko amagambo y'ikinyarwanda ajyananira kubera ko wenda ikinyarwanda kidafite utagihuza n'izindi ndimi ngo ubone amagambo neza nk'uko ushaka kubivuga ariko ubu butegetsi bwa FPR bugendera ku kintu twakwita ngo immoralité no kuba indigne ni ukuvuga ngo ikintu cyose gisanzwe gikorwa gihabwa agaciro kandi ari ikintu mu by'ukuri gifite ireme cyubaha ubuzima cyubaha kigirira neza abantu yacanye ukubiri nacyo niyo mpamvu tudashobora no kuyitegerezaho ngo ishobora gutekereza ngo irebe ibyo yakora ibyo byose ukabyongeraho ubwoba iyi FPR yabibye mu banyarwanda aho umuntu usanga aho kugira ngo yikange ko atagize neza akikanga ko atagize nabi ari byo bigaragaza uru rwego rwari buko rukora kuko unakuyeho iyi kesi ya madamu Rwigara wasanga hari n'izindi ngero nyinshi cyane aho uru rwego rwagiye rukora ibintu bidasobanutse ariko bakabisobanura kandi abantu bose bakabisingiza nicyo kintu tubona muri sosiyete nyarwanda binahura na wa muco wo guhakirizwa abanyarwanda benshi reka nanyandikiremo abanyarwanda benshi twaba dufite aho igiturutse ibukuru cyose igiturutse ibwami cyose kigomba gusingizwa kigashyigikirwa kigakorwa kuko njye nta nubwo ndeba amategeko ngo bayaturutse hejuru kwa Perezida Kagame cyangwa se mu bategetsi b'u Rwanda ndeba abantu bari muri uru rwego bitwa ko bize iyo ugiye gufata umubyeyi nk'uyu nguyu ukamushinja ibintu byavugiwe muri prive muri vie prive ni ukuvuga ibintu bitabaye na public ntigeze akoresha mitingi ntigeze ajya kuri radiyo runaka ngo ajye kuvugira ibyo bintu yabivuze mu muhango wo kwibuka umufasha we bishe iyo ugiye gufata ibyo bintu mu by'ukuri urukiko ruramutse ari urukiko rurimo abantu bigenga kandi urukiko rwigenga iki cyaha nta nubwo gishobora kubaho ahubwo we yabakurikirana ati ibi bintu mwabikuye hehe kuko ari umucamanza cyangwa se n'urwego rukora neza rwavuga ruti ibi bintu ntago byabaye public n'ibyo muri privé icyo gihe nta rubaza rugomba kubaho ngira ngo Jean Paul ibyo bintu wendura nabizi ko unabikoramo nanjye hari ukuntu njya mikoramo ariko nicyo kibazo kiri hariya none ukareba ukavuga uti ese bizasaba iki kugira ngo aba bantu bakorere izi nzego bibuke ko nabo ibi bintu bishobora kubabaho kuko mu myaka 2017 Kagame ategeka kiriya gihugu twagiye tubona abantu babaye abatoni bugacya bakaba imfungwa bugacya bakicwa bugacya bagashyirwa ku byo bitwita ngo ni agatebe bakibagirana burundu aba nabo bagomba kumenya ko igihe cyabo kizagira ntabwo mbibifuriza ariko barimo gukora mu buryo bugaburira iyi sisteme ya Kagame kugira ngo ikomeze ikore nk'ibyo ikora byo gukandamiza Abanyarwanda no gufata inzego z'ubutegetsi zikandamiza Abanyarwanda zibahohotera aho kugira ngo zize zizane ibisubizo ku bibazo bahura nabyo ibibazo by'ubukene ibibazo bijyanye n'imirire ibibazo bijyanye na sante ibibazo bijyanye n'umutekano mbese ibibazo rusange iyi leta rero icyo twavuga nuko yakoze ibintu byinshi cyane bituma nta muturage n'umwe ushobora kuyizera ari naho mvuga nti Jean Paul Mukanya wibazaga ati iki kubabaza nuko bakora ibi n'ibi n'ibi mu by'ukuri nibyo iki tubabaza no kubona u Rwanda ruyobowe muri ubu buryo mu 2021 ariko nanone tunasubiye inyuma cyangwa se tunashishoje tugakira mu bwenge nta kintu na kimwe dushobora kwitega kuri iyi FPR n'ikandamiza ryabo cyangwa se n'iki gitugu ndengakamere bakorera Abanyarwanda icyo rero twavuga nuko twakomeza gukomeza Abanyarwanda muri rusange cyane cyane Madame Adeline Rwigara kubera ibibazo arimo kugenda anyuramo ariko tukabwira ni FPR ntabwo tujye tubwira abantu ihohotera gusa nayo tujye tuyibwira tukabwira na FPR yuko ubwami bwa kera hari ibyo bwakoze bukandamiza Abanyarwanda bigeraho bwishyura ikiguzi ubutegetsi ko bwagiye busimburanwa hari amakosa bagiye bakora bagenda bishyura ikiguzi cyabo nabo ni iminsi mikeya iki kiguzi cy'ukuntu bakandamiza Abanyarwanda bakakishyura kandi iyo tuvuze ubutegetsi tuvuga abari muri ubu butegetsi tukanavuga n'ababukorera abatuma bukomeza gukora aya mahano abo bose bamenye yuko ibyabaye ku bandi nta exception nta gitandukanye nacyo nabyo bagomba kwitegura atari ibimeze nk'ibyabaye ku bandi ntabwo ari uko bamenasa ntabwo ari ukubabwira ko bazagirirwa nabi ariko turimo kubahana tubabwira yuko amakosa yakozwe mbere n'ingaruka zayo nabo nibo bakomeje kuyakora kandi bakanarushaho ndabizo ngaruka zizabageraho naba ndekeye aho ngaho Jean Paul
ashire hari ikintu bavuga guti gushaka statement cyangwa se kujya no mu birori by'abantu bakagira ibyo bakwema ariko reka jyewe nongereho ko hari ikintu bundi ibintu byita beliefs cyangwa opinion ibyo wiyumvira wowe muri wowe ko ari ukuri cyangwa se igitekerezo cyawe bwite byaba icyo wiyumvira ko ari ukuri nubwo byaba atari ukuri igitekerezo cyawe bwite ufiteho ownership wowe ubwawe wemera kuri wowe ntabwo ari ikintu waza kubazwa na leta uko byagenda kose ntabwo waza kubazwa na leta ngo kuki wemera ibingibi ko uko ari kubyemera ubundi ahandi hantu hakurikiza inzego zikora akazi ka impamvu Abanyarwanda rimwe na rimwe hari na hamwe bibagirwa bakavuga bati biriya bintu yenda hari impamvu bumvise ibintu yavuze niyo mpamvu bamuhamagara speculation twebwe dukora zishingira kubera ibyo tuzi kuri leta y'u Rwanda ariko ntago zishingira kuko ngo ibyumvikanye byari bikwiriye kuba byahamagazwa na leta uretse leta y'imburamukoro leta itafite yenda kazi cyangwa se abantu bari muri eta bari sensible cyane ku buryo bavuga batige babawe ibintu bavuze biraduhungabanyije kandi ni leta ubundi niyo akabaye iri strong kuruta n'abaturage none ubwayo niyo ihangayitse kuruta abaturage ndabona dufite na Tabitha Gwiza kuri uyu murongo akaba ari n'umuvandimwe wa Adeline Tabitha kuri iyi ngingo ngo ayikaze niba hari icyo ushaka kwivugaho ntabwo nyitindaho ariko ijambo ni ryawe
murakoze Jean Paul muranyumva
ndakumva turakumva ubwo
Okay, murakoze nange narimba kurikiye numva muvuze kuri kiriya kibazo cya Deline ndaribwa ndavuga nti kanze nange ngira icyo mvuga atari uko hari igishya nje kuvuga kuko mwabivuze neza ni ukugira ngo gusa nshimangire ibyiza inzego zo muri kiriya gihugu zanze zimaze abaturage
zitwa inzego zigira inzego cyangwa ingirwa nzego
ingirwa nzego afete nta nubwo ari n'inzego ingirwa kuko ibintu bakora n'agahinda Rwanda barabica izuba riva barabarasa ku manywa y'ihangu abumva ribu yahamagaye abakoze ibyo byaha bamaze abanyarwanda ngo babajyanye bajye kubabaza ibyo bagomba kubabaza ahubwo baririrwa bahamagara umubyeyi nka Deline biciye umugabo barasenyera baramusenyera baramufunga baramutoteza baramwiba niwe biriza muri iyo ribu yabo yicayemo amasaha 8-10 bamubaza bamutorukira nanjye ngo bamubaza iki yakoze iki niki yavuze kitari cyo niba hari nicyo yagombye kujya kubazwa niki yavuze ese buriya bwajya mu mazu yabo harya bavugiramo ibiki abagome abicanyi ko umuntu atakibona nicyo yabita nicyo yabavuga kuko bisigaye byararenze abanyarwanda barakora ukoze ntahembwa umuntu baragenda bakamufata umwana w'umusore bakamurasira imbere y'abaturage izuba riva abanyururu baramaze hari n'umuntu wari uherutse kunyandikira arambwira ati nyabuneka nimutabariza abanyururu babamaze ndavuga ariko uyu we arabona najya kuri radiyo tukajya kuvuga ngo turatabariza abanyururu nta evidensi dufite bukeye bati barashe abanyururu batanu bariya ntabo twamenye abanyururu ngo babamaze ariko abicanyi igihugu cyose ntabwo uzumva iyo ribu yabahamagaye ahubwo ngo barahamagara Deline yewe ibi bintu by'iyi leta byamunyumvishirize bimaze kugera hahandi umuntu avuga ati ariko aba bantaruhengekero nibyo zibahaye niba nta ruhengekero aba bantu umuntu azabafatahe bamaze abanyarwanda babica igihugu cyose hari imiborogo ababyeyi bararira abana bararira kuko ababyeyi babo babamaze ababyeyi bararira abana babo babamaze ariko ngo barahamagara Adeline madamu wa Rwigara ngo najye kwirirwa muri riba hicaye bamutorukira inyicarubozo ririya n'inyicarubozo bari kumukorera babwire uwavuga iby'aba bantu bwakwira bugacya umuntu ntakibona n'uburyo bavuga hari ubugome mwabavandimwe hari n'ubugome ubugome bw'aba bantu nawe ukuntu umuntu yabuvuga ese bajya kubwiga mu mashuri babwirize mu mashuri ese biriya bintu birandenga ubugome nka buriya umuntu aba yarabukuye he ko bigera aho bikakurenga umuntu agatoteza abantu agateranya abanyarwanda barabateranyije imiryango ntikibana bararyana guhera ku bavandimwe ukageza ku babyeyi ukageza ku bana n'ababyeyi ibyo babivaho barabica barabamaze ibyo babivaho baratoteza umubyeyi bakamwicira bakamwiba bakamusahura n'ubu ngo baramwica umva ashire niwe uvuze ati bajya bibuka ko ibi bintu bakorera abanyarwanda nabo bizabagaruka ku mutwe kuko ubu kandi muri aba birirwa batoteza abantu haba harimo ababyeyi bafite abana agataha akabwira umwana we ati ndagukunda akabwira umugore we ati ndagukunda yiriwe yicaba abandi hariya numvise ngo Kagame ngo agiye kugira ngo umwuzukuru wa kabiri yagira ngo mwibutse ko abo bana ari kwica abo babyeyi ari kwica yamaze nabo bakwishimira kugira abuzukuru reka mbwire na nyiramongi njya nibaza ntariko uriya nyiramongi ni umubyeyi burya abagore ababyeyi b'abagore barangwa n'impuhwe ariko nguriye mu ya mitiki ya mitiki igihugu cyose baratoteza abagore barabamaze bakitwaye agaciro umugore umugore ni uwuhe n'umwe wahagurutse ngo ajye kuvugira Derine avuga ati uyu mupfakazi ni mu mwamahoro ninde nyiramongisi bari abagore b'imitako bari mu nteko ishinga amategeko se nanjye ngo uyashinga sinzi icyo umuntu yabyita nabyo ninde ariko nyiramongi we ngo agiye kugira umwuzukuru wa kabiri umunsi umwe uzabyita cyangwa muzabyicuza kwicara munezere ngo muragira abuzukuru ngo abana banyu bameze neza baratwara amamodoka imisoro y'abanyarwanda mwibye abanyarwanda mwarabamaze baratwara amamodoka ngo y'amamiliyoni murambura amasaha y'amamiliyoni mu misoro y'abanyarwanda mwarangiza mukajya kubica ha umunsi n'umwe izabagaruka ku mutwe murakoze Jean Paul
tabita urakoze birababaje cyane biriya bintu bituvuga ntabwo dufite bisobanuro byabyo kuko mu byukuri ni nka mafia zishinzwe kurengera master cyangwa se chef wa mafia ibindi tugiye gushaka logique muri iriya mikorere natwe ubwacu ari igihe dushobora kuyoba ariko kubishyira kubibibutsa no kumenya ko ingaruka zabyo zihari ni byiza cyane kuko nyizere ko ziriya ntebe ya ngoma bariho ntabwo aribo bari bayicayemo kuva Rwanda rukiba harabayibanjemo uyu munsi badahari kandi bo ntibakoze ibitandukanye kugira ngo noneho bavuge ko bo traitement yabo izaba itandukanye reka nkomeze iki kiganiro cyacu ibingibi rero tuzabigarukaho niba bibaye ngombwa kuko irishyiragizwa niba rigikomeje ibyo byose leta yo ifite intention ifite icyo irimo ikora cyangwa se niba yaranakigezeho cyo gusiragiza abantu si ubwa mbere byaba bibaye nk'uko nabivugaga tuzakomeza tubyamagana tuzakomeza tubibibutsa tunabibabwira kugira ngo batazibaza ariko badushyize fime ku maso ko ibyo barimo gukora ngo kubera ko bafite icyapa cya RIB bafite za badge za RIB ngo noneho ngo ibyo byonyine birahagije tuvuge ko bari mu kazoya ibyo rero n'ibindi ndaza kugaruka kuri iriya myitwarire nabwo nizera ntashidikanya ko uretse nabo ubwabo iyo bareba ko umuntu nkayibingira umuntu nka muhire abo bantu mvuze bombo uko ari babiri n'abantu babaye ba chef d'état major b'ingabo zitandukanye za reserve forces kuri ibingira ndetse na air force kuri muhire Charles ariko reka ne gutinda kuko dufite gahunda ndende ndumva tabita yaramaze mu kanya kuvuga ibijyanye n'iraswa ryigire yagire zagize neza reka yenda bariho transition nyikorera kuri iyi gereza abantu baraswa ngo birukanka ngo basunitse polisi ibi byose bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mbere yuko njya kuri ikintu cy'uburenganzira bwa muntu nagira ngo mbanze nshimire umuntu abakunzi ba radio iteme abakunzi b'ibiganiro byanjye cyangwa se byacu n'abakunzi ba gahunda zacu banyandikiye nyuma y'ikiganiro nakoze mu gihe n'icyo ubwo nari kumwe na ngombwa Benon aho bambwiye bati Jean Paul turatandukanye ndetse wumvise nabi cyangwa wasomye nabi biriya bintu bya Marie cyangwa se Ingabire Marie Makire aho yavugaga ko u Rwanda niba ari urwa mbere kubahiriza amategeko ati Afrika yarapfuye ubwo icyo ngo yavugaga jyewe navuze ko twemeranye aravuga ati wamwumvise nabi icyo yavugaga ntabwo yavugaga u Rwanda nk'igihugu ahubwo yavugaga abaturage abantu benshi mwarabyumvise nabi ariko yavugaga ko ari abaturage kandi koko nyuma yaho yatanze example ngo z'abantu bambaye agapfukamunwa ngo bagashyize ngo munsi y'umunwa ahubwo jyewe ubwo yanabivugaga narebaga n'abanyamakuru bicaranye bombi nta n'umwe wari ukambaye niwe wenyine wari ukambaye niba ari we yacyuriraga rero simbizi ariko
niwe rwo rugero yabaheragaho gusa nashimiye uyu muntu watwandikiye avuga ati Ingabire aracyari umumotsi Ingabire ntabwo yibeshye abo yavugaga hanubwo yatunze urutoki leta y'u Rwanda ahubwo yavugaga ko amategeko arahari ahubwo mu Rwanda abaturage aribo batayubahiriza waraseka abaturage ntabwo aseka leta ngibyo rero bimwe mu byo abatwandikiye batubwiye ubwo nkagaruka kuri icyo kintu cy'uburenganzira bwa muntu ndakivuga muri rusange ndetse ngifatanye na n'ubutabera cyangwa se procedure ya y'inkiko ashire kuri iki kintu ubwo rero cyanshi mvuze ngo iki kintu mba mvuga issue on this issue ngari ikintu nka thing ni donc kuri yisije ko nagiye mbyumva ndiho mvuga nti ikintu tukiveho mba mvuga nti issue yenda tuyiveho kuri iki kibazo yenda bari ko mbivuga kuri iki kibazo cy'uburenganzira bwa muntu hari uko kurasa kw'abanyururu ndagira ngo mbijyanishe n'iyi procedure yo kumva ushobora gufata nk'abantu nyuma y'umwaka n'igice ukambwira ngo abantu bahoze bivuga uti donc twahoze tubiganira ku ruhande abantu bamaze umwaka n'amezi utarigera wereka ubutabera mu gihe constitution inyuranya cyangwa se inyuranyije n'iyo myitwarire ashire jyewe ikibazo mfite suko ari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri tubibonye ariko nk'inkiko umucamanza uri genuine cyangwa se umuzima ukurikiza itegeko nshinga ukurikiza amategeko uzi procedure cyangwa se aha amategeko yubahirizwa imanza z'abantu ntizakabaye niziba zigikurikira kubera iki habaye delay mu kujyanwa mu rukiko yenda wanayita necessary delay hari ibintu bimwe byabaye hari hantu bari bahishe bari bapfundikiranye tutazi icyo babakoreshaga none agihe bapfunutse muri iyo silence muri uko guceceka akaba aribwo wumva bavuga ngo bemeye icyaha ubufatanye icyaha mu gikorwa cyo kwambutsa no kwambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko uburenganzira bwa muntu amategeko ibintu mu Rwanda ibyo bintu bibiri bitubashyirizwa ibintu bidakurikizwa ariko aho kugira ngo bagende bavuga bati reka tugende twikosora gake gakamara raporo amaze kuba menshi tunyuranye tubabwire yenda twerekane ko ibyo bavuga ari ugukabya ari ukubesha cyangwa se dukore ibitandukanye ndetse ubutabera turiho dukora improvement cyangwa se turiho twivugurura ahubwo basa nk'aho bamaze nk'abandi bavuga ngo reka noneho ni way of life cyangwa se nibwo buryo bwa niko babaho nibyo bamenyereye ndetse bureka tubikore cyane ndetse sinzi uko nshobora kubivuga ariko ndagira ngo izi ngingo ebyiri ari bari abantu ukabona kugeza uyu munsi nta na rimwe turigera urabona mu kuvugiza wa polisi araza akavuga ati ndagira ngo mbabwire ngo abantu bazanafungwa n'ejo bundi no mu gihe kizaza bajye bamenya ko biri ari ukwishyirandaje none se kubona urubanza bwo rurarangiye ni ukuvuga ngo nta n'umupolisi ntashobora gukurikirwa nta investigation ishobora gukurikirwa na rimwe ndetse n'abavugaga ati ibyo ntibabikurikira baza bajya gukurikira abantu ngo bavuze abapfuye nk'ibyo kuko ntabwo bashobora kubitekereza nk'ubundi ugahita wegzonera umupolisi inaha nubwo nkunze kubivuga n'abandi bakambwira bati ni ukugereranya inka n'imbwa cyangwa se n'ingurube iyo umupolisi bagikiri muri investigation bamuvana nibura muri bya bindi byo ku muhanda bakavuga bati arabakora akazi administrative mu gihe investigation zimwegzonera cyangwa se izindi etape zigakurikizwa sinshaka kugereranya u Rwanda na Amerika ariko nibura hakabaye hagaragaza ikintu cy'ububuri cyagombye kuba kimaze kuvaho ariko kumva umara kurasa umuntu nta yandi makuru dufite uretse ya polisi yonyine ya Murashati birukanze ndabara. Polisi umuvugizi wayo ntavuga ati nta kintu nabivugaho ko iperereza riracyakomeje, akaza akigizonera polisi ako kanya ashire wowe ibi bintu ndabizi ko ni ukubivuga kubera ko byabaye, ni ukubyamagana gusa, ni ukugira ngo Leta y'u Rwanda yumve ko tubifataho note, ariko si uko tugira ngo bazikosora. Ashire ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane Jean Paul. Nanone ibi bintu birebana n'aba bantu bakomeje kurasirwa muri za gereza n'uru rubanza rw'abafashwe ngo bari kumwe na Kizito ngo mu cyaha bahimbye ngo cyo gushaka kwambutsa umuntu cyangwa kunyura ngo inzira zitemewe n'amategeko. Ndagira ngo mbabwire ko iyi Leta rimwe bazaduhimbira icyaha kijyanye no kureba, bavuga ati uyu muntu yarebye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, cyangwa ngo uyu muntu yarebye ngo afite gahunda yo kugirira nabo ubutegetsi cyangwa kwangisha ubutegetsi ngo abaturage. Ikintu cyose kibaho bashobora kugikoresha kugira ngo bagihinduremo icyaha barege umuntu. Mpereye kuri ibingibi by'abantu barasiwe muri gereza, ndagira ngo nibutse abadukurikiye, nta mezi menshi ashize Ministre Johnson Businge nyuma yuko akanama karuni gahwitiye u Rwanda karubwira yuko rutubahiriza amategeko arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu, Businge Johnson yaravuze ati twabyumvise, hanyuma inama mwatugiriye tugiye kuzishyira mu bikorwa. Ariko kuva icyo gihe ibyabaye muri kino gihugu murabona Madame Rwigara ukuntu yitaba ibintu byo muri prive, murabona izi mfungwa barasira muri gereza, murabona uriya musore baherutse kurasa bakanamubaga bakanamukuramo ingingo. Ni ukuvuga ngo iyi Leta ibintu ivuga byose nta kintu dushobora kuyizeraho, nta na gahunda yabyo ifite, ari nayo mpamvu abantu ntabwo abantu wavuga ngo ntibavuga rumwe na Leta, ibyo byararenze ibyo kutavuga rumwe, kuko uburyo umuntu muvuga mutavuga rumwe aba ari n'umuntu nibura watekereje watanye igitekerezo nakubwo ati igitekerezo ntabwo tukibona kimwe. Iyi Leta niyo kurwanywa, niho igeze. Wenda simvuze ngo ihageze uyu munsi, imaze imyaka ari Leta yo kurwanya. Kubera iki nabivuze kare? Ibintu byose biri imuhara, ibintu byose bitubaho ubuzima bw'abantu nibyo yashyize imbere, inzego zose nibyo zikora. Ni gute ufata umuntu afunzwe ukavuga ngo uramurashe? Ese n'uwamurashe ntigeze atozwa no kwiruka? Ese ntibazi kwiruka? Kuko ubundi polisi ifite procedure inyuramo, ifite inzira inyuramo kugira ngo ihagarike umuntu, bajya kukurasa ari uko ibintu byarenze ihaniro, kandi bakanakurasa ari uko babona ko nubacika uza kugirira nabi inyungu rusange z'abaturage. Muri aba bantu barashwe nta n'umwe wari uri muri iyo situation ku buryo tuvuga ngo polisi yari kumurasa, ndetse n'abandi bagiye baraswa muri gereza nka bagasa kure hajya ni gasa kure wahoze ari umuganga. Ibi ni ibintu bigaragaza ko Leta y'u Rwanda ari Leta yimakaje yashyize ubutegetsi bwayo ibushingiye mu iterabwoba, ugerageje kuvuga cyangwa gukopfura gato bakamwica cyangwa bakamufunga cyangwa se yagira Imana akanahunga. Ni kw'iyi Leta imeze, ari naho tudashobora guha agaciro na gatoya biriya byaha. Icya mbere ibyaha bareze Kizito bamufata, tuzi ko ibyo byaha atari byo, igitabo yanditse cyarasohotse, amajwi y'ukuntu abantu bakorera iriya Leta twahoze tuvuga ko nabo hari ikiguzi bazishyura igihe nikigera, ubu buryo bagiye bagambanira uriya muhanzi byaragaragaye, byerekana ko ibi byose ari ibihimbano. Ni ikinamico iyi Leta ikomeje gukoresha no gukina igamije gukomeza gukandamiza abantu, kuko si n'ubwa mbere bibaye, dushobora no kureba mu mateka ya Hitler yari afite urwego rwa polisi rwitwaga ngo Gestapo, urwo rwari rushinzwe guhohotera abaturage no kubakanga ahantu hose, niko byakoraga. Uyu mugabo rero uyu Perezida Kagame wagira ngo uburyo yashyizeho gutegeka kiriya gihugu, wagira ngo agiye areba bariya abategetsi bose babayeho ku isi maze abagenda rundanya uko bagendaga babikora, araza ati reka mikubite ku Banyarwanda. Ibi rero ntabwo ari ibintu bishobora gutinda, ni ibintu ni igihe gito ya nkuko akoze kuvuga ngo ni igihe gito abantu bagafatwa nawe ni igihe gito ibi bintu akabona ingaruka zabyo. Ngiye gusoza rero no kuba urukiko nyuma y'umwaka urenga aribwo rwibutse kuburanisha aba bantu ku byaha bidafatika no uhereye kuri zeru ukagera ku icumi nta kintu kimwe gifatika iyi leta yakoze muri iki cyaha bari mu kurega aba bantu. Ibi bigaragaza ibintu twakunze kuvuga ndibuka mu kiganiro twigeze gukora tuvuga ngo habaye amahano mu nteko nshingamategeko. Twerekanye yuko iyi leta iyobowe n'ubwonko bw'umuntu umwe n'agatsiko ke, ariko kubijyanye n'ukuntu inzego za leta zigomba gukora, uburyo inzego z'ubutegetsi zigomba kugira imbaraga zimwe, zigomba kugira ubwigenge bwazo, ari ibintu itazi kandi itanashaka na gatoya. Urukiko nyarwo ntirushobora no kwitesha agaciro rujya kuburanisha abantu. Urukiko nyarwo ntirwari no kwemera biriya byaha bageretse kuri Kizito ndetse n'abandi bose. Urukiko nyarwo iyo ruba ruhari ntabwo abantu baba bakomeje kuvugira hanze cyangwa bakomeje guhunga kira gihugu cyangwa bakomeje no kuratirwa mu buroko muri prizo kandi bambaye amapingu cyangwa se nta n'ikintu nta n'intwaro n'imwe bafite wavuga ngo irakanga abapolisi uburyo bagomba kumwica. Ibi byose rero byerekana ko ari gahunda baba bafite yo gukomeza gukandamiza abanyarwanda, kubica, kuko abari mu gihugu buriya iyo yumvise ngo agiye muri gereza hamaze kuraswa abantu batanu ahita avuga ati nindamuka ngiye muri gereza bazahita banyica nanjye, ntabwo bazamfunga gusa bazanyica. Bityo rero reka nitwararike nemere nkora ibyo aba bantu bashaka kugira ngo mbone bukeye, ariko aho n'abanyarwanda wenda bibeshye nuko wavuga utavuga ugira aho ngaho ukagerwaho ukicwa cyangwa se ugafungwa ku bintu by'amaherere ukagira ukabura ubuzima bwawe. Icyo rero nabwira abanyarwanda nuko ibi bintu ni ukubyanga, ni ukwikuramo ubwoba, ni ukureba ujya abantu bashyira hamwe kugira ngo iyi leta ya Perezida Kagame iveho. Nta nubwo no kuvuga ngo abantu baganira nayo kugira ngo ibintu bihinduke nabyo ni ukububaha cyangwa ni ukubaha privilege batanakwiriye. Ni leta igomba kuvaho kubera ko nta projet de société nimwe igifatika bafitiye abanyarwanda usibye imbunda no kwabibamo ubwoba barenza bakabica bakabicisha inzara. Ndumva ari ibyo ngibyo navuga kuri iyo ngingo. Jean Paul Murakoze.
Ashire reka nongere ngushimire kuri iyo intervention, birababaje ariko malheureusement ni sinzi navuga ni cyo gihugu dufite cyangwa niyo situation turimo. Nkuko rero nari nababwiye ngiye kujya hari inkuru nigeze kubasezeraho, reka mbanze ngaruke nisegure kuba hari inkuru nigeze kubabwira nzabatohoreza. Hari ibintu bikeya ntarigera ntararangiza ntarashyira ku murongo, ni ibijyanye n'uriya mudamu Chantal uriya wungirije ushinzwe za donc DAF wa polisi cyangwa ushinzwe ubutegetsi n'imari wa polisi, aho bavuga ku mugabo we witwa Ndekezi ari umwe cyangwa se aregwa arifunzwe aregwa kuba yaba yarishe ngo gicanda umugabe kazi. Murabizi rero Chantal niwe wasimburanye na Mariza Munda Juvenal wasubiye nawe muri polisi nako mu muntu wayikuriye wagiye gukurira amagereza, aho nawe bavuga ko nahoze ndeba uyu munsi bavuga ngo Mariza Munda umwana we ari muri babandi ngo bagiye biba bari mu bibisha imashini cyangwa se ubujura bukozwe mu buryo elektronike. Uwo musore rero ngo akaba ari umwana wa Mariza Munda ufungiye muri ziriya gereza akuriye nahoze gusa nseka ubwo nabonaga nasomaga inkuru bafashe uwitwa Bob Mugabe wavugaga ko ngo mu Rwanda ngo kuba umwana wa Mariza Munda afungiye muri ya gereza kandi ari we mukuru w'iya gereza ngo bigaragaza ko ngo u Rwanda rwubahiriza amategeko rudashingiye kuburiwe simple. Iyo nari naravuze ko hari abantu bamwe nkanjye nyine wumva utarukwiriye no kwirirwa ujya gukora analyse ku byo bavuze kubera ko ku bintu nk'ibi ngibi ubundi wakabaye uvuga uti ni ne opinion y'umuntu yenda ku by'amategeko, ariko hari n'ibintu bita factual cyangwa se ibintu bishingiye kubiriho, ntabwo yari opinion, hari ibigaragarira buri wese. Kumva uvuga ngo u Rwanda nuvuga ngo niba koko ngo amategeko yubahirizwa bidashingiye kureba uwuriwe, jyewe mpora mvuga buri munsi mu kintu cyandangije mu bintu byose, n'uyu munsi ntashobora no kurenga n'akantu gato kigaragaza ko mu Rwanda nta tegeko ryubahirizwa. Iyo ndebye abo bita ba district court judges babandi bimanza mburanisha manza zira zo hafi bitari no muri appeal muri appeals court zira z'ubujurire zira zo hafi, bakaba basho ukuntu bafata ibyemezo bikaba biri binding. Reka mfate nk'urugero rwa Amerika, nubwo ari ikigero kitari cyiza, ibyo kuvuga ngo President Trump avuze ati ntegetse iki ngiki, umujije wo muri Utah, uwo muri Massachusetts, uwo muri state ya Hawaii akavuga ati icyo cyemezo ngishyizeho stop gishobora kuba kinyuranyije na constitution. Ari umucamanza wo ku rwego genda rwo hasi, ariko akavuga ati nkurikije uko constitution imyumvire nkoze analyse uko constitution iteye, iki cyemezo ntabwo kijyanye n'amategeko, warengereye uburenganzira bwa wenda burenza. Warangiza ibwo bikaba birahagaze kugeza igihe imanza zigatangira kugeza ubwo intende bigeze muri superior court, mu rukiko rw'ikirenga rukazafata icyemezo cya nyuma. Ari Trump akavuga ati ndanezerewe cyane, ari umuturage se akavuga cyangwa abo bandi ba petitioninze kuri icyo kintu bakavuga bati turatsinzwe ariko twaragerageje, cyangwa se niba rwo ruhande rutsinze narwo rukavuga ati turanezerewe, procedure igakorwa. Ibi mbivuze nubwo nyuze kure ariko nashaka kuvuga urukiko rw'ikirenga mu Rwanda, ntabwo ushobora kumbwira umuntu w'umunyamakuru ntekereza ko ari informe ku rwego rwa Mugabe yambwira ngo ntabwo azi kesi ya mirimo aho urukiko rw'ikirenga gukora rwandika rufata decision rugatanga opinion nakuru rugategeka abapolisi bakabica amazi. Icyo kintu sinzakirenga narimo, ntabwo bishobora, sinshobora kukirenga, byaranshobeye. Ntabwo ari umucamanza usanzwe, urukiko rw'ikirenga mu Rwanda niba urukiko rw'ikirenga rutagira ijambo mu gihugu rushaka kumbwira ko amategeko akubikizwa mu buryo butanga ngo abantu bose ngo ntibareba ngo uwuriwe, ni ikindi kihe gishobora gukurikizwa mu gihe urukiko rw'ikirenga rudafite ijambo? Ninde wundi ufite ijambo? Uretse polisi nyine, Serge Caporal, constable ni ufite ijambo kuruta urukiko rw'ikirenga. Ntusambwire ngo amategeko mu gihugu kende mwavuga ibindi, ariko kuvuga ngo amategeko mu gihugu cy'u Rwanda ntayariho, nta nubwo ashobora no kwigera abaho mu gihe utarasobanukirwa na role y'abacamanza n'inkiko n'ububasha bwabo aho bugarukira. Reka ne gutinda kuri ibi, Ashire wari bimwe wari umaze no kubivuga ahangaha, nagira ngo mvuge no kuri abwo nuko narengaruye kuri kira kintu bya polisi ntaravugaho byuriya mudamu Chantal, ariko bavuga commentaire nabonye ko yakumwana wa muriza mu ndajive nare ngo afunzwe ngo ubwo ngo bigaragaza ko ngo ngiye evidence yuko amategeko akora, birabaje cyane. Inkuru ya ambasade y'u Rwanda ikorwaho iperereza, ndumva nta byinshi twayivugaho uretse ko iperereza rigeze ku riho rikorwa no rifata indi ntera nyuma yaho abana barusabaginaho bari bari muri St Mary's mu ishuri. Leta y'u Rwanda yakoresheje IP addresses imwe iloginga muri Zoom meeting yabo kabiri, ubwa mbere yise uwitwa Ntageruka Charles, nyuma yaho ngo ubwo arahisha amazina ariko IP address ari imwe no kuvuga ngo bamenye aho ikorwa nago bazi yuko ibyo bintu naha bashobora kubikurikirana bakamenya na terminal urimo gukoresha kikwereka ko na bya bindi babeshya ngo bazi ubwenge ngo baraneka nta nubwo banabizi kuko ntabwo ubundi ujya kuneka wambaye badge y'abamaneko boni ko babigenje wambaye ingofero yanditseho kuri maneko boni ko babigenje ahubwo bigaragaza ubujiji bwabo izi nkuru ntabwo nza zigarukaho yenda uko iperereza rikomeza kugenda riza ariko nibura ibingibi biduha icyizere Amerika ibyo twavuze kuva kera bagatekereza ko ari uko yenda twifuza ko haba impinduka muri kiriya gihugu yenda haba hari urwango cyangwa se kudashaka Kagame n'ubutegetsi bwe ubu barabibona ko hari impamvu zumvikana zo kumurwanya bitari bias bitari kuba muri opposition gusa bitari urwango gusa ahubwo hari impamvu ziri legitime na biriya byose kujya guhiga abantu atari nubwo nabivuze ko basanzwe babizi ntibari bazi ko bigera kuri iyi nivo noneho ntibagikoresha n'abantu bafata nimero na internet ya ambasade bakajya kwinjira mu ishuri privé nubwo ryari republike y'iyi Amerika ugakoreraho ukari spyingaho ibi ntago bishoboka kandi ntago bazaba mu cyongereza they can't get away with it ntago bashobora kubikira gutya gusa ngitangira ahangaha ashire sinshaka kuguma na kerete ushaka kugira icyo bivugaho hari inkuru ebyiri nshaka gusorezaho imwe ni iyi nkuru y'umurenge indi ni inkuru ni reaction ya pasteur yagize kuri ririya fungwa ry'abari abasirikare ndahera kuri
Jean Paul ndumva nakora commentaire ebyiri gusa ubundi nkahita wenda njya mu zindi nshingano mfite yego icyambere nagira ngo ngarukeho nayo nibagiye kukivuga ni iriya nkuru ijyanye na Louise Mushikiwabo ndagira ngo nibutse abadukurikiye ko Louise Mushikiwabo agifata uriya mwanya wo kuba secrétaire général wa francophonie hari abantu bageze nko kuri 20 yahise yirukana ako kanya biri wajya kubishaka byose kuri Google yabibona byerekana ko byari iminsi mike tugize no kubivuga byari iminsi mike hanyuma bakabona uburyo inzego ubundi zikora zikurikije amategeko ubuyo zidashobora na rimwe kwihanganira iyi mikorere idasanzwe cyangwa se iyi mikorere irimo ubuswa reka tubyite ubuswa y'abantu bakoranye n'iriya leta icya kabiri nagira ngo mvuge ni kare nigeze kuvuga ngo iyi leta umukuru wayo Perezida Kagame ni umuntu w'umunyabwoba wikanga ikintu cyose gishoboka koko amafaranga yagombye kubaka imihanda ibitaro amafaranga yagombye guha abantu ibyo kurya abantu batanze ibyo kurya babiha abaturage ibishyimbo byapfuye ibintu bitanafatika basenyeye abaturage bakanirwa kongera kubakira ibyo bari bafite mbere ayo mafaranga yose barayafata bakajya kuyahemba umuntu ujya kuneka ibintu biri mu kigo cy'ishuri koko ikigo cy'ishuri cyo muri Amerika kijya kuringanira na leta y'u Rwanda gute ni gute leta y'u Rwanda yakwikanga ikintu kiri mu kigo cy'ishuri iyo rero tuvuze ngo iyi leta iyobowe n'umunyabwoba kandi n'abayikorera nabo n'abanyabwoba abantu bagakiri ko tuba dushaka gutukana cyangwa se tuba dushaka kurwanya gusa leta oya tuba dufite ibintu dushingiraho uru ni urugero ruto cyane rwerekana ubwoba bwabo paranoia iri rusange yo kwikanga ikintu cyose aho cyaba giturutse nako ndagira ngo mvuge Jean Paul ubundi nkagushimira kuba wantumye muri iki kiganiro buriya naho utaha murakoze cyane
ni wowe ukoze ni wowe wanakoze cyane ashire kuba twafatanyije ikiganiro kandi ndagushimiye cyane ndetse na mugenzi wacu Tabita nawe wakoze commentaire kuri iriyaka ya Adeline ndetse n'abantu bariho baraswa cyangwa tubahohoterwa namwe nawe ndamushimiye ubwo mugani nk'uko abivuze naho ubutaha ibiganiro byawe rero ugira uruhare mu gutegura by'umwihariko tuganire ntabwo watubwiye niba ari byo muduhishiye ndetse Tabita nawe akaba afite ikiganiro ubumuntu mu bantu kiba buri cyumweru naho ashirewe ikiganiro nituganire kuwa gatandatu murakizi mwabamenyereye ubona agira gusa ngo mvuge ko naho atari muri ibi biganiro gusa ahubwo mufite n'ibiganiro byihariye mugira uruhare mu gutegura cyangwa se munategura by'umwihariko ashire rero
ikiganiro tuganire nta gihari kuri uyu wa gatandatu ariko guhera mu ntangiriro z'uko gatanu abadukurikira n'abakunzi baraditeme barahishiwe hari ibiganiro bikomeye tuzakora kandi bazakunda
urakoze cyane ubwo nongere ngushimire ndetse natabita reka rero dufate amasegonda make ngaruke kuri kiriya kibazo nari maze kubabwira cya reaction y'ingabo zifunzwe na Pasteur Jean-Claude Habimana.
Shaka radio iteme wumve radio iteme ni radio yacu ni radio yanyu radio iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda cherchez la radio iteme écoutez la radio iteme c'est notre radio c'est votre radio la radio iteme c'est le centre et la source le moteur la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Radio iteme rero reka nongere mbahe ikaze muri ziriya ngingo ngufi dusigaje ni reaction ya Pasteur Jean-Claude Habimana. Jean-Claude naganiriye nawe mubaza icyo yatekereje nyuma cyangwa se reaction nyuma y'aho bafungiye ibingira na Charles Muhire abajenerale babiri bakomeye. Muhire yafunzwe ku itariki 24 aho bavuga ngo yari mu bintu yenda gathering cyangwa se yari yahuye n'abantu barenze 30 kandi ngo bibujijwe naho General Bingira we yari yagiye hari reka mfate n'akanya kugira ngo nkosore nako se gukosora ko si nkosore inkuru navuze ahubwo ku bantu bavuga ko yafunzwe ku itariki ya 7 ngo ariko yagiye mu bukwe ntabwo hari ku itariki ya 7 ntabwo yaragiye mu bukwe amakuru dufite nuko yaragiye ku itariki 3 ndibaza niba tariki 3 noneho bakaza kumenya ko yaragiyeyo hari ubukwe bwo gusaba muri Butare agataha baza kumukurikira ariko yaramaze kugerayo ntabwo yamufatiye Butare ku itariki 7 ahubwo nuko aribwo bamufunze amaze iminsi 3 avuye i Butare reka rero noneho nganira na Pasteur Habimana namubazaga hari ibintu bimwe bimaze kugaragara byakabaye bikangurira bariya abasirikare yewe n'abakazura bariya abandi bose bariho bagenda bavuga bati ngo yaravuyeho ni njye ugiyeho barebye amateka yewe fata noneho abantu babanjirije kazura we uko bangana wahera kuri Sam Kaka ugakurikizaho Kayumba Nyamwasa ugakurikizaho Kabarebe ugakurikizaho Kayonga ugakurikizaho Nyambomba abo bantu bose uko bagiye bajyaho baba barangiye nabi cyane bose ndavuze bose utaza kumubwira ngo Kabarebe utaje no biteye ubwoko Kabarebe we uyu munsi nta na telefone yashora nta decision nimwe ashobora gukora atagiye kubanza kubaza niba ibukuru yenda hari biri appropriate we nababwiye ko hari n'igihe yigeze kujya vuma na famiye ye ku giti cy'umuryango we n'umugore we by'umwihariko kugira ngo bigaragaze ko ari kumwe na Kagame 100% ariko nta n'ikintu cyagombye gutangaza abajeneho n'abandi nkabo igihe bareba umugore wa Rwigema afashwe kuriya cyangwa umuryango wa Rwigema ntabwo ariwe gusa n'abandi benshi cyane sinzi impamvu ibitubona bo batabibona sinzi ko bisaba kubagira ngo ubanze usohoke mu gihugu kugira ngo ubibone reka twumve Pasteur Habimana nawe icyo abivugaho mumpe akanya gato cyane yagize nawe icyo abivugaho nyuma aho amaze kumva nako sibwo yari akibyumva ariko yashatse kugira nawe icyo nako ninge bamubajije kugira ngo agire icyo avugaho nyuma nk'umu analiste cyane cyane kuzira nkuru za FPR na RPA mwumve rero igitekerezo cye
yatashimwe Jean Paul urakoze reka nsuhuze abanyarwanda bose dukurikiye abari hafi n'abari kure bakunzi ba radio iteme mwese aho muri hose ndabaramukije ikibazo warumbajije rero ni ikibazo cyasabwa gusubizwa mu magambo maremare ariko reka mpine muri makeya icyo navuga kuri iri fungwa rya General Bingira na General Muhire ntabwo ari igitangaza nibyo ariko hari n'ikibazo gikomeye buriya wenda mu rwego rw'igihugu ikibazo gikomeye kandi kiremereye kubera ko ikibazo cy'umutekano w'igihugu ikibazo cy'imiyoborere y'igihugu abantu nk'abariye ntabwo ari abantu bafungwa gutya gusa ngo uvuge ngo ni ikintu cyoroshye ariko ntabwo ari bwo bwa mbere ni ikibazo cyatangiye kuva kera mu basirikare cyane cyane si ubwa mbere rero tubonye ibintu nka biriya bihereye uretse no gufungwa noneho n'abishwe wenda ku bibazo bizwi cyane cyane ni ku basirikare ba vuba General Kayumba Nyamwasa na Colonel Karegeya amateka yabo turayazi biriya bwabyo ni ishusho yerekana igihugu n'isura yabyo ndetse n'igisirikare cya RPF cyane cyane ku bakibayemo nabivugaye mu buryo bubiri hari uburyo bw'igisirikare n'uburyo bwa politiki ariko uburyo bw'igisirikare navuga ni uko icya mbere uriya mushinga wa FPR navuga uhereye ku gisirikare ni umushinga wahombye uhomba kubera kutizwe nabi ahubwo n'umushinga wari warizwe neza ari kuza gushimutwa nk'uko tubizi ubwa mbere kandi twumvishe imishinga y'abantu ishimutwa hanyuma igacungwa n'abatayizi uyu mushinga rero wa FPR ubundi warahombye pe kandi wahombye upfira mu iterura buriya wahombye uhereye ku rupfu rwa General Rwigema Gisa buriya niho byinshi bibazo byavukiye abazi amateka ya RPF nabo bayemeje icyaha gisirikare cya RPA barabizi n'ibindi byose byagiye bikurikira twagiye dutakaza abasirikare benshi ab'ingenzi benshi cyane cyane abantu bari bazi amateka bazi n'igihugu bagiyemo n'abarwanya intambara zitandukanye zo kubohora ibindi bihugu hanyuma bari babonye n'igihe cyo kugira ngo batahe iwabo nk'uko twese tubizi uretse wenda birengagiza nta mugambi mubi wari kuza ku Rwanda cyangwa wari uriho ku Rwanda wo kurimbura igihugu cyangwa kucyangiza nk'uko ngo kiri ahubwo hariho ikintu cyo kurwanira uburenganzira kandi twese twari tubizi kandi tubyumva kimwe ntabwo ari uko rero RPF yabeshye ahubwo umushinga twese tubizi nanyaho ko wibwe warashimuzwe Kagame awucunga atari we nyirawo babandi mu Burundi ho barabivuga neza ngo uwikinze mu cyiza agasenyera abandi cyakangiza iby'abandi ngo yaramenje Kagame rero nawe ni umumenja yaramenje so icyo navuga ikibazo cy'igihugu mu buryo bwa politiki kiraremereye no mu buryo bwa gisirikare kiraremereye mvuge rero ku gisirikare wenda byonyine ko ari cyo warumbajije ku bajenero twese tuzi amateka ya RPF cyangwa se ya RPA mu ngabo abantu barwaniye RPA mu rugamba rwo 1990 kugeza uyu munsi abariho n'ingerere so kuvuga ko bishwe n'uburyo bw'indwara zisanzwe ahubwo bishwe bamwe benshi muri twe cyangwa se benshi muri bo bishwe kubera ibibazo byinshi by'amatiku yari ari muri RPA ikibazo tuzi neza gikomeye cyane mu gisirikare cya Kagame gikomeye cyane kuruta ibindi ni munyangire mu gisirikare iteye ubwoba kandi gitera impanuka zikomeye itera ingaruka zikomeye kuko ingaruka ya mbere ikomeye irimo ni uko habaho gutakaza ubuzima bw'abantu bitari ngombwa uyu munsi tujya tuvuga ngo ubutabera reba aho Tom Byabagamba ari n'umurimo yakoreye RPA by'umwihariko Kagame ubwe n'umuryango we reba n'abandi bose reba General Rusagara reba n'abandi bose tutarondora abantu bakoreye igihugu Minisitiri w'ingabo hanze y'igihugu General Habyarimana Emmanuel ukabona n'abandi bose bagiye bamarira igihugu umumaro Chef d'Etat Major General Kayumba Nyamwasa usimbutse impfu zitabarika Colonel Karegeya wakuriye iperereza yarishwe uko yishwe ni kuriya twayibonye kandi Kagame wamwishe nabandi bose rero bagiye bakurikira mu maranka yabo cyangwa se mu misanzu yabo kugeza kuri uyu nguyu weje wundi nakubwira ngo uyu kamuntu wapfuye ukabaye mu ngabo za kobaga kwa Fandikaka yishwe n'inzara tekezaho umusirikare wabaye mu gisigara cya RPA nubwo yaba yarabaye the mob agapfishwe n'inzara mu gihugu yarwaniye mu gihugu kivuga iterambere mu myaka 27 ishize tuvuye muri genocide cyangwa igihugu gifashwe maze iyi nsinzi rero ya RPF bajye baririmba biba bimeze nka bwa bukwe bw'abageni bishima mu bakoze ubukwe bw'igitangaza ariko nyuma yaho ugasanga ingo zabo nazo nta kigenda ni nk'ibyo ngibyo kwishima insinzi itariho kwishima insinzi y'akanya gato itagize n'ikimaze ubuse twavuga ko RPA abantu barwanyemo cyangwa bakoreye iyo intambara bubakuyemo iki abavuze abagize icyo bageraho bagakorera bakubaka n'amazu yabo bakubaka n'ibyo na business zabo twese turabizi uko babayeho bamwe batswe amazu abandi barakeneshejwe abandi barameneshwa abandi baricwa umubyeyi umupfakazi wafandi generali Rwigema na uko abayeho turabibona business ize zarafunzwe abayeho nabi abayeho n'abandi banyarwanda bose ariko titaweho ariko twitwa ko umugabo wahoze ari umugabo we ubu ngubu tumwita intwari y'igihugu umuntu koko umudamu w'intwari y'igihugu afatwa kuriya ariko uzagenda urebe nko mu baturanyi urebe muri Tanzania urebe Burundi ugere ni Burundi no ku mugore wa ndadaye urebe ukuntu afashwe urebe uko abandi bayobozi bafatwa ariko ntabwo twagereranya n'ibitagereranywa u Rwanda ruyobowe mu buryo bwihariye kandi biranababaje Imana itubabare cyane so nta kintu nakubwira nuko nakubwira ngo turi mu gihe cy'umushinga wahombye so uyu mushinga warahombye n'agahomamunwa n'ibyago abanyarwanda n'ibihangane gufungwa kwa generali Bingira ndetse na Muhire ntago bitangaje ahubwo abanyarwanda bakwiye gukuramo isomo ndetse n'izindi ngabo igihe tubabwira ntago tuba dukora propaganda koko nta propaganda irimo ahubwo ni fact ahubwo ikibazo nuko banga kumva bakumvirije nyamara dukwiriye kumenya neza yuko twugarijwe kandi twugarijwe twese haba ingabo haba police haba n'abasivili ahubwo tukareba uko twabona igisubizo murakoze rero nta kintu navuga narenzaho ubwo wende ibindi twazabivuga ubutaha kuko ni kisubizo nagombye gutanga kirambuye kuko hari byinshi umuntu yavugaho by'ingenzi ariko reka tube duhindiye ahongaho rakoze
rakoze cyane Pasteur Jean-Claude Habimana kandi koko nzishima tubiganiraho mu buryo burambuye kuko iyi message ikwiriye gufatwa n'abademobe ikwiriye gufatwa n'abitwa ko barimo basimbuka abamotsi cyane cyane bazi ko ibi bintu bo bashobora kunezeza Kagame kuruta uko abandi babanejeje yewe n'abapfuye nta mpuhwe abafitiye nta nubwo tekanye yikanga n'ibicucu byabo hari inkuru nahereyeho mbabwira uburyo Kagame arimo yivanga mu ntambara zo muri Sud ngo ashaka kugira ngo iriya territoire ayoccupying mbere yuko operation zindi zazatangira kuko atinya ko ngo Burundi bushobora kuzoccupying iriya territoire adahari bigatuma yenda ayikomeza kugira ubwoba kandi ubwoba buturuka ku mubano mubi we yateye yiteje none yongeye kwivanga mu ntambara zo muri Sidaho abanyamurenge bagera ku bihumbi bigera kuri bitanu bariho bava mu byabo bamwe mu bakoze kuri izo nkuru harimo amakuru y'igiswahili reka mbese mbumvishe audio ne kuri basobanura kuko abazi igiswahili mwebwe
muraza kuisobanurira.
Na mpenzi msikilizaji, tukiwa bado tumesalia huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba mapigano kati ya wanamgambo wa Mai Mai na makundi ya waasi kwenye misitu ya Uvira mkoani Kivu ya Kusini yanaendelea na kuwalazimisha raia wanaokadiriwa 5,000 kuyakimbia makazi yao. Kwa habari zaidi, huyu hapa mwandishi wa habari kuitegemea huko katika ukanda wa Maziwa Makuu, Bwana Thompson Unji Batangalwa Williams.
Vijiji vya Kifune, Bijojo, Gasu, Gongwe, Marungu, Bibangwa, Kitoga, Rurambo na Kashama vimeshambuliwa na muungano wa Mai Mai Biloze Bishambuke waliokuwa wakitafuta kusambaratisha ngome za makundi ya Kanali Makanika na Sematama katika misitu ya tarafa la Uvira mkoani Kivu Kusini mashariki humu mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema hivyo Bwana Aimable, msemaji wa Biloze Bishambuke wa Kamanda Ilunga Rusesema.
Sisi kweli hatukugandamiza, ila tulikuwa tunafukuza ile makundi zinazotoka nchi za kigeni zinazoshikilia silaha ambazo zilikuwa pale na ule kamanda mwenye alitoroka serikali ya Kongo aitwaye Charles Semata. Hizo ndizo kundi tulikuwa tukiwinda pale, na Makanika na Nyamusaraba na Baimbonera kure ndio tulikuwa tukiwinda.
Shirika jipya la raia lataja kuwa nyumba karibuni 40 zimechomwa moto na raia wengi wamekimbia.
Wanyamulenge wengi wamekimbia, na zingine makundi wa nyingi wa Fuliru wote wamekimbia. Government iangalie jinsi ya kuprotege hawa wanaokimbia, hawa wanaotoka kwenye maeneo zao, kwa sababu watu wakishakimbia wende kusanyika fasi moja, kuna magonjwa, kuna njaa, kuna kila kitu ambacho hatuwezi ruhusu raia kuikala fasi moja, kuanzia Rubuga, Mushojo, Magunda, Marungu, Bibangwa, kote hakuna mtu mpaka Rurambo. Ndugu yangu,
mimi naitwa Christophe Isalenge Lwala, mimi ni mratibu wa shirika Emergence ONGD. Tunayo huzuni na sikitiko la kuona watu wameacha makao zao na kukimbia kwenda huko na kule, wanaishi wanalala bila na wanalala na watoto chini ya miti, hawana nyumba tena, hawana chakula, hawana dawa, hawana chochote. Wanasumbuka, wanatembea pia kwa mguu kiasi cha muda mrefu, mita za kutosha kutoka milimani kule ambao walikimbia.
Mapambano yalidumu siku 3. Vikosi vya Mai Mai wa winga wa misitu ya Uvira ambavyo ni pamoja na makamanda nguvu za milima Mugunda, Ilunga Rusesema na Ruma Hondwa, wakizungumza na idhaa hii ya Kiswahili ya Channel Africa, wamesema wao hawashambulii kabila au vijiji vya raia, isipokuwa wanawindana na makundi ya Nguminu, Pigwaneo, Red Tabara, FNL ya Aloise Nzabampeba na wahasi wengine toka Rwanda.
Kumebomoka. Kwa basi kwenye kuna gombano na delio au dendelefai kwa yani nani mtu likuwa raia zilikibiwa likimbia mea, tukua tunafata raia, tulikuwa tunafata njua na hatu gombanake na Munyamulenge, tunapiga njua magrupe arme etranje zenye zinaungana na ile makundi za Gumino na Tuirwaneho.
Hali ni tete katika misitu, kila kundi ushota lingine vidole kuwa ndilo linashirikiana na wahasi wa Burundi na Rwanda. Nimezungumza na msemaji wa Tuirwaneho Bwana Vieri Ngiro Robert, akisema kuwa ikiwa wameshindwa nguvu katika mapambano hayo ni kwa kuwa majimaji wamekusanya makundi ya Warundi kuwasaidia.
Ni kawaida kushindwa nguvu, lakini wasiwasi ambaye mtu anarudi nyuma hata songa mbele tena. Fred Tabara kutoka Burundi wameleta na wenyeji wakati wa Kongo wakaua watu karibu 4-5 na mari kaporewa, ndio maana japokuwa tumeokoa watu karibu 7,000 ambao wiko naendelea kutiririka kuelekea Uvira. Ni kazi ambayo ni jukumu ambayo tumeifanya.
Tuirwaneho inalaumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuto kuingilia kati machafuko yote hayo.
Tumeshika silaha kwa sababu serikali imeshindwa, wanajeshi ambao wako wameshindwa. Kwa nini tusiseme hayo? Tumeshika silaha kwa sababu tujikijie.
Nyinyi mlitaka serikali ifanye nini wakati Tuirwaneho umesema kwamba nyinyi mmeshika silaha kwa kujipigania, maana mnaonewa? Kwa nini hamkupigana kwa kuzuia hilo?
Sisi tumesema ya kwamba tunapigana wakati tumevamiwa. Hatukushika silaha kusudi tuende kupigana, tunashika silaha kwa kusudi tujilinde, tujipiganie, na ndio tunaendelea kufanya hivyo. Wakati tunashindwa nguvu, ni kawaida kushindwa nguvu.
Mohize Nyarugabo ni mbunge wa kitaifa mchaguliwa wa Uvira toka kabila la Wanyamulenge. Yeye anashangazwa na kimya cha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sema kama ile maneno ya yanayozuka kwa milima yanayoinukia Uvira haikuanza leo, kwa ujumla yanamaliza miaka 5, lakini ile ngambo ya Kahololo na Rurambo ndio ilikuwa sehemu kwenye kulikuwa amani, wananchi walikuwa wamesikilizana kama wataishi pamoja na watafanya usalama wao pamoja, na waliweza hata kufanya kundi ya watu ya kutoka kwa makabila zote. Lakini tangu mwezi moja na juma moja nadhani ilikuwa tarehe 16 za mwezi wa tatu, ndio kumezuka mapambano wa Red Tabara, wale wa ile kundi ya kutoka Burundi pamoja na wamaimai Ilunga na wengine wameanza kuwatakia silaha za Wanyamulenge na wamelunguza za kutosha. Nadhani kwa leo wamelunguza silaha za kuzidia 35, na siamini kama kungali kuna silaha zingine kwenye, kuna watu wote wamekimbia jana, wengi wameshika Plene, Bwegera, Rubanga na kule Langala na wengine Lemera, na wengine wangali wanafika huko kwa mapori, wanakosa njia ya kuja kufuka.
Kwa uchunguzi ambao mmeufanya, kwa nani haswa wameanza wenzao kati ya makundi hayo yanayokabiliana?
Hakuna kusema ni wanani wameanza wengine. Tangu miaka tano ile makundi ya kushika silaha karibu 100 ya makabila ya kuachana na Wafuliru na Wabembe na Wanyindu yamejitia pamoja, wote wakasema wanatafuta kutoza Wanyamulenge wawatoshe kwa Hope Plateau, wawarudishe Rwanda. Ndiyo chanzo cha vita, hayo yanajulikana, na tumeweza kuomba serikali iwe kushughulika na maneno hayo. Hakuna kitu kilifanyika, hata kama ingekuwa ni ngambo mbili zinapigana, kazi ya serikali haiko kuachilia iangalie ione ni nani atakayeweza kushinda mwingine. Kazi ya serikali ni kusimama katikati na kuleta kulinda usalama wa kila ngambo na kuambia wasivilian waache kuchukua silaha. Ndio hapo na sisi hatuelewe ile serikali inatafuta nini, kufanya nini.
Wachambuzi wa mambo wanaiomba serikali ya Felix Tshisekedi kuwa mbioni kutolea misaada raia wanaokimbia haswa wakati huu wa mvua kali. Luike cha Abangwa Modest Ishimwe Nemga ni mhadhiri wa chuo kikuu cha mayatima waishio na ulemavu waliopoteza wazazi wao wakati wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Siku zilizopita kumeripotiwa mapambano katika mji wa Masango na ndo chanzo kwa yote ambayo yametokea leo. Lakini inacholeta hofu ni kwamba raia ukimbia wakati wa masika kama huu ambako mvua ni nyingi na watoto kupoteza mali, kwa kweli haipendezi kabisa.
Asasi za vijana wa Itombo tarafani Mwenga wadai kuhuzunishwa na kuondoka kwa vikosi vya Umoja wa Mataifa MONUSCO toka Kipupu, wakihofia usalama wa wananchi. Mkanje Nyamachabu Mikrobe anazungumza nami kutoka huko misituni.
Itakuwaje MONUSCO iondoke pa Kipupu, ibaki Minembwe, ibaki Jikenge, na wakati ni kambi za Wanyamulenge ndio zinakingwa huko? Wameona kwamba watu wa kabila za Wabembe na Wanyindu na Wafuliru ambao wanapatikana pa Kipupu ndio wafe bila ukingo wa Umoja wa Mataifa. Hiyo inaonyesha kwamba Umoja wa Mataifa ulikuwa unakuja kupumbazisha raia wa Kipupu kusema kwamba wanawakingia, lakini hawako pamoja na wao. Wameaga kwamba wameondoka na haitokuwa rahisi wao tena kurudi pa Kipupu, na kungoa na nyumba zao zote wameenda kabisa.
Mapambano hayo kati ya muungano wa makundi ya Maimai Bishambuke pamoja na Kigwa Leongomino yaliyodumu siku tatu yamepelekea raia wanaokadiriwa 5 kukimbia. Zaidi ya raia 2000 wameorozeshwa tayari katika vijiji vya Lemera Kati na Migera. Wengine karibuni 2000 wanazagaa na mizigo yao misituni kwa kukimbia vita hivyo. Idadi yaelezwa kuwa ya watu 7000 sasa raia wa kabila la Wanyamulenge wanaokimbia na kuangaika misituni. Mali zao, mifugo na vitu vingine vya samani vimebebwa wakati wa mapigano hayo, la ripoti shirika la raia eneo la Lemera. Kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Thompson Unjibata Ngala William nikiripotia Channel Africa, taswira sura na mzinduo wa Afrika.
Na mpenzi msikilizaji, unaendelea
Banyarwanda kazi bakunzi b'ibiganiro byacu. Iyo nkuru niyo tugiye gusorezaho ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Nkuko mwabyumviye cyangwa se batamva igiswahili ko yabivugaga, hari ibintu byinshi mukeneye kumenya. Nuko bakomeza kuvuga ko izira ntambara ari za hato na hato zikomeza kugaragaramo mitwe irwanira muri Kongo ariko ivuye hanze, ndetse bariya ba Maimai Birozi Bishambuke ngo nibo bavuga ko barwanyagiye mitwe irimo abamakanika Abanyamurenge nyine na basematama bwe mu mise yashize ngo aheruka gusanga sematama avuye mu ngabo za Kongo ariko batwika ibyo muri abanyamurenge bite mihana ma village menshi menshi cyane ku buryo bahunze abahunzera abantu benshi cyane izi ntambara za hata natadihora amakuru rero twebwe raditeme ifitiye ibimenyetso nuko Kigali yoherejeyo abantu irashaka kokipayinga zira territoire zo muri bira bice bya Rusizi ndetse na hafi ya zibye itango muri za Hope Plateau kugira ngo igihe abarundi bazaba cyangwa se ngabo z'ubunzi bazije muri side bazabe bamaze kwipositiona muri biri ya bice barashaka kugira ngo nabe nabo bazabe bari mu babandi muri za conflict za conflict zizaba mu misiri imbere ubwo hazaba hari joint operation nabo bazaye bari muri iyo conflict ariko bafite iyindi agenda murabizi ko nabo bari mu ngabo zigomba kuzaba zirifatanya n'izindi kurwanya iriya mitwe yitwaje intwaro ariko amakuru menshi agenda avuga ko bashobora kuzafata kuzagabana za zone za operation ku buryo ari n'igihe zone ya CD bashobora kuzaba batayifiteho accenda bashobora kugira muri zone ya Nord Leta y'u Rwanda rero kwitazi uko ibintu bimeze cyane cyane ko ibona ko akarere karimo kajya muri kiriya kibazo atari Leta y'u Rwanda ikarimo konyine atari u Rwanda rwonyine rukarimo bishoboka ko batabonye iriya zone ya operasiyo cyangwa batayigizemo uruhare bagomba gushaka uburyo bakwipositiona kubera impamvu batangiye kugira ikibazo cy'umutekano muke noneho no gutinya ko hari ingabo nyinshi ndetse batazagira uruhare yenda wo kugira ngo badesigninge ziriya zone za operasiyo ibyo rero nibyo barimo niyo mpamvu ubona barakomeza kongera ubukana kandi bazanakomeza kubera iyo paranoia n'akamenyero kabo bagize kandi yenda batekereza ko ubu baba badafite ububasha bwo kuzisanzura nk'uko baje basanzwe bikora ku ngoma zindi zabanjirije iyi ngoma ya Tshisekedi ubwo rero ikiganiro cyacu kikaba gisoreje ahangaha kuri uyu mugoroba nshimire abo twafatanyije iki kiganiro arimo Ashire Kamana ndetse na Tabita Gwiza ubwo rero ikiganiro cyacu kikaba kirangiriye ahangaha kandi nshimira n'abandi bose babigizemo uruhare nko kutwandikira n'abandi batanze ibitekerezo byabo mugire rero igihe cyiza nako bihe byiza aho muri hose mwari kumwe nanjye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi
Fata nuru nana utiza njine jie